Nipo kama sipo nimetulia, sipate yangu fanya yako chilia. Kikila mtu shida zake yuko bize, na niko juu zaidi yako piga tize. Na niko huku toka long time, waweza nita teacher au mwalimu. Huku nipo kule nipo ninatwanga, Jaja anazidi blessi so waganga. Acha maneno sakadirio, ulipe luku majibilio. Shaba shaba sina mimi mtoto wa mjini, wezi zuia harakati humu humu tumekulia. Niga wanachonga sana I don't care, kwanza na kazana mbele na joge. Hawapendi hata hata jero niote, wanadisi nikiwepo na cheke. Niga wanachoka sana adoke, kwanza na kazana mbele na joge. Hawapendi hata hata jero niote, wanadisi nikiwepo na cheke. Nishaji panga full mass, nondo nshaji koki. Chunga sitelo wadogo nimengoa koki. Koko mbwa wote kimia hamna kubweka, uswambuzi mpo kazini hamna kucheka. Wale wanango tunaopata na misi na viburi yo, bambanya bambanya minyana kwa sana tupate vizuri yo, yeah. Hab haba na haba ujaza kibaba, na nitafika sisa wibada. Rombaya na mawichi wasio nipenda nifike na kemea. Ubaya ubaya kama vipi kwa nishinda busiku sitapotea. Tutotone bai ni kisanga, ni majanga jia umejipanga. Nasigizi wa kufanga, ni natamba moja namba. Niga wanachunga sana adoke, kwanza na kazana mbele na joge. Hawapendi hata hata jero niote, wanadisi nikiwepo na cheke. Niga wanachunga sana adoke, kwanza na kazana mbele na joge. Hawapendi hata hata jero niote, wanadisi nikiwepo na cheke. Niga wanachunga sana adoke, na kazana mbele na joge. Hawapendi hata hata jero niote, wanadisi nikiwepo na cheke. Niga wanachunga sana adoke, kwanza na kazana mbele na joge. Hawapendi hata hata jero niote, wanadisi nikiwepo na cheke.